It's always a vibe if Joe Casile is in the mix.
Respect to the maximum.
Me, can he beat Naua? Me, can he shash Nadua? Me, can he vajonya Nua? Can he sap in a fua? Kao Drew Tajua? Me, can he beat Naua? Me, can he shash Nadua? Me, can he vajonya Nua? Can he sap in a fua? Kao Drew Tajua?
Yo, calling all units over. Shambulizi na wahuni over. Warembo kutoweka kesi serious. Chumwa narudi bila to be a sindila. Whiskey, hiyo ni petroli ya mashini. Bless my room kana zizi. Nianike hii mattress kama wiki.
Ban, Ibra City shash. Chain, Mali end around. Kitu safi toka south. Rasta man, water guan. Di, na wadigida waroro wakitikita.
Me, kani beat na ua. Me, kani shash na jua. Me, kani vajonya ndua. Kani sape na fua. Kau juu tajua. Me, kani beat na ua. Me, kani shash na jua. Me, kani vajonya ndua. Kani sape na fua. Kau juu tajua.
Naiwake. Kakuku ni ndege. Basi samaki ni meli.
Taking you there, one beat at a time. It's always a vibe if Joe Casile is in the mix.
Beep, you got the keys to my Jeep. This is Duke Sana Mrembo, hini stick shift. Ignition, baby, full speed. Skid, accelerator, speedometer. Kusedereka, speedometer, accelerator, speedometer. Kusedereka, speedometer.
Busy, blase. Unajiduna uko hungry. Chali mdogo na uko thirsty. Ukisteki nda kuroga, you be my honey. You say you want me, oh you're so funny. Cause I've heard it all before. I've heard it all before. Baby this, baby that.
Beep, you got the keys to my Jeep. Usistuke sana mrembo, hii ni stick shift. Ignition, baby full speed. Skid. Accelerator, speedometer, kuserereka, speedometer, accelerator, speedometer, kuserereka, speedometer.
Kakuku ni ndege, basi samaki ni meli, kangoma ni genge, kwa mikrofoni mimi mkali, utanipata na my boys nikikata maji, kwa dunda sipendi vita dona watiaji, nikiserereka, napenda ndogo hiyo. Nandimu, na jagia maji moto.
You got the keys to my Jeep. This is Duke sana mrembo, hii ni stick shift. Ignition, baby full speed. Skid, accelerator, speedometer. Kusedereka, speedometer. Accelerator, speedometer. Kusedereka, speedometer.
Hakuna kitu poka kona manzi. Alafu bati mzuru kona kanji. Kanji, what a la stress, mu prefer nikate maji, nikishikato mi womba ni mtoko wati aji.
His name is Joe Casile.
Akini kupate, wangu, kate nikate, na kani pesa nisake, mkate tusikate npate, wacha wafuate, hadifike nikarate, tupigane ndo wakwacho skuchoche, ati duniache stand.
Kanji, what a la stress.
kamba bananiloa. Kosi pene kata paloa. Mama kamba bananiloa. Kosi pene kata paloa. Mako, polo. Waimona abi ona teile. Mako, polo. Waimona abi ona teile. Mama kamba bananiloa. Kosi pene kata paloa. Mama kamba bananiloa.
Step up in the place, they drop the confetti. They're not steady, nah, nah, they're not steady. I've been with that KK, now you talking Betty. But money never rule the man, they all them wanna do the man. Pull up in a new sedan, goddamn sue the man. I apply pressure on those that I pressure. And those that I tasha, that event guy fisher. Mama, mama, have you noticed? I've been pushing for this. From a pocket list of raps, I've been trying to float this. They won't try to blow this, but I ain't rapping for them. They won't try to float this, it's never popping for them. Dropping like voodoo, chaka chaka doodoo. From the west to the east, feeling like Zulu. Bunch of fool of fulu. They love the way I raise the bar to the roof. I be feeling monga name of Vulu. Hotter than a oven. Run the track like a road run. For some time, but we're not done. Keep a distance, it's a mad man.
Mama kamba bananiloa. Ozi pene kata paloa. Mama kamba bananiloa. Ozi pene kata paloa.
Name is Joe Casilla.
Watch any finesse, watch any contest. Nyone girl call out and dress. Nipunguzia stress, mjulu bang. Bend, bend, niku bang, bang. Alejandro, chief inspector. Nipo zako na zinyonya kama nectar. Kitu mufa, ta solo ni macheta. Sio bomi na lipuka ni mavela. Tunepuliza leo kivuvuzela. Zimetushika, zimetufunga kijela. Riang ni kukambatia na kukemba. Na mawezere uziza ya ayela.
Kama kuna, kana mama yako, ushikuja hapa. Kana mama yako. Kama kuna, kana mama yako, ushikuja hapa. Kana mama yako. Kama kuna, kana mama yako, ushikuja hapa. Kana mama yako.
Kanipiga mate, kanikwata waya, kakonja na kapea miti, kuna nduru giza nitititi, bobo shanta ya 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 ya, dushka wika oma mama mama, santo santo kaka kaka, nyundo msumeno tunapaka nana, nyonga nduru nduru, jeza chini kawai guru guru, memta muka askari nguru guru.
Taking you there, one beat at a time.
Alejandro, hamjambo, usiseme hii mwaka sina scandal.
kunango kona die ku dismantle. Hii time ya mwezi huna tnopmash. Usika konjengon kama huna valon. Baby girl, pardon. Chuma inavuma, ikiskumwa. I'm a love doctor, kinikumtuma. Na wabeba beba bila kifua. 2022 naomba kura. MCA langata isha kuwa. Alejandro love quotes imefuma.
His name is Joe Casilla.
Shada, craving, ya kishada, craving, ya kijaba, craving, ya kijaba. Odi wa muranga lena pia na tuma, mete after mete. Manjote za kumwage kazi mwage kia paivisa itu kwa kete. Kani mashada nazi wa shadara ni ntele kwa uko kamete. Demia kwa medo usike jani na mchumba toka nyuma ndo nisione
Niko ndani na shida pasi ganje. Hapa nipate hata kama tutake. Hado mkate mkatanga na maji makali na pale. Iko nini sijali. Waita leta na ufanye haraka. Na hizo tako zianzange kubwara. Ambia DJ mana ijani swara. Kali ya ride la full shot na mwaga. Cheki likibiki ndo nikiangusha ndani. Na bado nikibiki utakonfirma kizani. Kama pina pidi ngeze tuli mini nani hadi marafiki mana vipi jua kunanu
party after party party after party party after party after party after party party after party ni kumosha people after party tunamosha people party after party ni kumosha people after party tunamosha
Watch on the Makada, Surabati, Yeru, 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 Yeru kiti pinji linki mitini pingi kingi zigi zigi mitini mingi mini piki 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 pongi jeki doki kashoti piga poki
chain ori ori niko kori kori fuko pori pori ndio nimejaza kama kori ameshika sudu yanaka fori fori shika tori tori chezia doli doli cheka msupa ana mabui bui unastuka nimekuteka na unijui jui unataka singo flani za magui gui kaona swara kuja area nina chui chui
Inauma, but itabidu zoe.
Nasema dam dege dege many team weekend. Come me vivi to you kill vi deadly. Sema dam dege dege many team weekend. Come me vivi to you kill vi deadly. Check it. See that out chapana nina tao. See that out chapana nina tao. See that out chapana nina tao. See that out chapana nina tao.
Nakata wapa ni niji fry liva jo si jamanga mi. Nikuriri mani ki ivamale. Nikiriri mana balas nangale. Piga diva dimba kitambia bale. Make you jeep up with an in a male, Nasita sita sita in a macagarin, Isame footy sita, kibua danger, Kitanka, kegida di jam na kunywa, ni tam tam, checky have some kunywa, kahan jam kaki kam in a kuwa, bongi small kamashimo ya mapua.
Odi wa muranga wanadai niwe wao mademo na wanyorosha kwanza kwao Itzu zao ni misi tutu kaza mao na jeki zao zimesaka kama tocha zao Na hivi ndo mingi ya stay town na kajaba na hivi ndo micha za longo na wamadha Shosho manguru anadajika wada na zake zimeshika asha meza kajaba
Nasema dam dege dege many team weekend Come hivi hivi tuji kill vi deadly Sema dam dege dege many team weekend Come hivi hivi tuji kill vi deadly Chake sitha rao chapa na nina tao See that out, chapana nina tao. See that out, chapana nina tao. See that out, chapana nina tao.
Taking you there, one beat at a time.
I go so on a 10 fk bay eye. You could do my shot and I could day eye. Chacha knocking or as you could day eye.
Diggy diggy, mother was on you, would he eat a hot? Diggy diggy, mother was on you, would he eat a hot? Diggy diggy, mother was on you, would he eat a hot? I don't focus on my shoulders, you can't ice, call me mina. Diggy diggy, mother was on you, would he eat a hot? Diggy diggy, mother was on you, would he eat a hot?
Shika zime rie tuke jani Midia ina digeto na mabiste babi Bullocks na di area tumepige kambi
Inaje with the pretty girl team Gimme your team ka you know me own it
Run on the pace ka you know we born it
Mamore wako ndakas bana si mabani
Kingale ama shashamane Vijiti ama ni majane Kamna mamu nita magarange Mange uso metepo nita zamandane
Udigi digi madogo dhane udigi da hot Udigi digi madogo dhane udigi da hot Madogodane, what the gida hot? Arufo kama shala, ziki na isko mimi na hot. Digi digi, madogodane, what the gida hot? Digi digi, madogodane, what the gida hot? Digi digi, madogodane, what the gida hot? Arufo kama shala,
sama iza ma, dema kwa kichipa ma, chipa ma. Leo siku ata hita na, leki fofo kama zima ma, zima ma. Kunguruma na kutinga ma, na kanyanga kama timbala. Leo linduru ata toa.
Taking you there, one beat at a time.
Jamie, I come as a young express. My way to tete, my jiggy jiggy, my new man, no, na my nene, my nini nini, my wawo chini, ya my duve. Wakitanda taka tuzi kwende. Bio mbio, chapa chapa tepe. Na to watenje kuwasha kamenje. Sema ngwashe,
ngwashe.
Sema iza man, man. Dem yako akichipa man, man. Leo siku ata itana. Beki fofo kama zima man. Kunguruma na kutinga man. Na ikanyanga kama Timbaland. Leo ile nduru ata toa. Akio weave na ibomoa. A baby rudi salu. A salu. Baby rudi salu.
Radam de ya beli sharien Hapa niko sakata sakata kam sakata Shika yoyo kamata kamata kam sakata
She want a bad man, knock it up. Never seen one like knock it up. Turn around, squeeze and knock it up. Bend over, stretch for the knock it up.
If you get step, you napenda easy vitu. Ebu lalishe neti bado unakutu. Na mapunyeto sona juwe weni sugu. Mango soko wa udai weni ndugu. Kuja kongu wakidai njugu. Security ni ati wanadai rungu. Reni gani ata, nilidhani ata. Jona rungu ata, mbolo flani hapa. Piga punyeto akikaza kani dry ata. Story flani za warasu wakibanshada. Niko pina kichingri kani ngale ata. Christoph Raka dandani ya himasha.
Peleke na ring, peleke na ring. Kiki waka mwen peleke na ring. Ziki nyanyan peleke na ring. Mango kuwa kifika basi peleke na ring.
Niko ring na vifuata ni uwa. Zimeshika na vifuata ni uwa. Kwa the ring uyo pana chakua. Shikilia pana wea chakua.
Peleke na ring, peleke na ring. Kiki waka mwen peleke na ring. Ziki nyanyan peleke na ring. Mango kuwa kifika basi peleke na ring.
Karika Steph, ma 3-pointer tu Sifani, Stephanie wanga na yangu tatu. Jujoti zangu wanga roundi tatu tatu, muhogo bigi mini mruja. Mi upika kibantu. Ting-a-ling-a-ling, school bell a ring. Na mindo bell ringer, na upele kana rieng. Tuma pin, mejipin na makoro. Na kapenka na ninyo nyambu. Ohoro wakuo, mwendo wakuo. Inanifanya nisike kushika matakuo. Hizo zakuo, chezi kufakuo. Zekonya riengu shinda hata za mamakuo.
Diwa Muranga na gidhike tobo. Godi zangu kama kawanzango mongo. Kwenye pedi wako lingo leo meno. Kwenye pasto iva shoda ndapea neneno. Sizi moga inje isi majambosho. Ni dhobo dhobo dha kitu dhobo dhobo. Apa kuna zapo nyetu tango leo mbengo. Nisha pita na kademu kapedi mapengo.
Peleke na ring, peleke na ring. Kiki waka mwan peleke na ring. Ziki nyanyan peleke na ring. Mango kwa kifika basi peleke na ring.
Niko ring na vifuata ni uwa. Zimeshika na vifuata ni uwa. Kwa the ring uyo pana chakua. Shikilia pana wea chakua.
Sijali ya tarangi mirakimba. Bado gari ni gari kwa dereva. Na jusijali ya tarangi mirakimba. Bado gari ni gari kwa dereva. Na nikichapa ni chapanga jote na. Chapa ni chapanga jote na. Na nikichapa ni chapanga jote na. Chapa ni chapanga jote na.
Tekinana na nina ni otero. Tekidana dandia kambie pero. Kanikus nataka nkambie shiro. Na shiro ana lishwa na mashiro. Nikithia tikithia tikithia wana. Nikithia tikithia tikithia wana. Nikithia tikithia tikithia wana. Rozi kishikanga changa wana.
Na nusijali ya tarangi minakimba. Bado gari ni gari kwa dereva. Na jusijali ya tarangi minakimba. Bado gari ni gari kwa dereva. Na nikichapa ni chapanga jote na. Chapa ni chapanga jote na. Na nikichapa ni chapanga jote na. Chapa ni chapanga jote na.
Chapa ni chapanga jote na. Lima lima piga mimba. Chimba chimba pima vimba vimba. Lima zima zima simba ringa. Bumpa vimba dinga mzinga kinda. Dinda wako pinga vanga manga. Shada nyanyandaka uneza lamba. Bamba bausaka chimba chimba. Zika bananana.
Na nisijali ya tarangi minakimba. Bado gari ni gari kwa dereva. Na nisijali ya tarangi minakimba. Bado gari ni gari kwa dereva. Na nikichapa ni chapanga jote na. Chapa ni chapanga jote na.
Weka kademu kako bidi kukula. Ndo tumebakisha umbo fix ya kulika. Weka kando malkia nyuki, malkia nyuki, malkia nyuki. Yani Queen Bee Machine. Kako na Queen Bee Machine. Sema Queen Bee Machine. Kamebeba steki bigi nika Queen Bee Machine. Kaki ina mazi ya chane nika Queen Bee Machine.
His name is Joe Casilla.
Kunyuke basi leo utatika. Ningoza wacha kwa kwa weka mna kamisi. Nikithani rodi naro kusukia ni mtaro. Misi fresha kwa mastingo ntakushika kilubaru. Na ukianza eti kuwika nitakumwaga diadhana. Nikugurumisha shimolo utadhani mcheza pana.
Weka kademu kako fiti kukula. Ndo nimebakisha umbo fix ya kulika. Weka kando malkia nyuki, malkia nyuki, malkia nyuki. Yani Queen Bee Machine.
Queen Bee Machine.
Kako na Queen Bee Machine. Sema Queen Bee Machine.
Queen Bee Machine.
Kamebeba steki bigi nika Queen Bee Machine.
ndio mimi napenda. Ukiwe ndio fiti unajua ndakuteka. Cheki 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 vile amebeba. Kuja nikushow vile toto panda miti baby. Kuja nikushow vile kasu waka funny baby. Kuja nikushow vile mbiu spread kitanda baby. Chapa toto alie tutumbo. Kawe ni mblei na pigwa kumbo. Niko high, niko fede, niko stand up. Niko na mzinga na kajaba wapi lighter. Niko na mzinga na kajaba
wapi lighter. His name is Joe Kassel.
Baby amejibeba, beba kumbatia toto hadi che. Itabaki ametekwa, tekwa, deta na rejo kashada kawake. Ni lazima zitashika, shika, iki mamba wapinduru manze. Kumba toto si toto, eh, toto si, toto si, toto si, toto si, toto, toto, toto si, toto si. Toto si toto.
Ritro jina kubwa kikao cha jiuza. Nisha spoti mbili tatu kemba kurarua. Toka 254 rasmi mali tuwa ziuza. Za wangati tuwa puuza. Tuna pull up na mali za ketepa mwazijua. Haya basi panda chuma wacha uba. Subject matter hamu woni njima popo. Alisema high nikasema white. Aka giggle la mid nikajua shida. You got a right walikawa white. Uko fine uko fire tuko on flick. Lakini mbungi ikiten ita no split.
Aga yake ni 10 over 10. Baby amejibeba beba. Kumbatia toto hadi che. Itabaki ametekwa tekwa. Deta na reto kashada kawake. Ni lazima zita shika shika. Iki bamba wapinduru manze. Kumba toto si toto. Eh toto si. Toto si. Toto si. Toto si toto. Toto toto si. Toto si. Toto si toto.
Lani singuna nile ya kutatwa. Badala tu unasema tu down. Nasifu dem mwana najua kutatwa. Aki talk boy shang ana mama. Rauka tuka timu za kachacha. Nikuperi maka kama gera gefao. Opa upa el. Makawa. Ali pa upa el. Makawa. Ali ama dem wasimame ama wainame.
Ah, we wainame.
Ama ngeu sosimame ama wainame.
We wainame.
Nabasi wainame.
Sikingale, masiva na jitambuwa kwa ordinare. Kiumbanga makushota mamboko. Naka ngoko naka sesa kama koko. Ndiaje ndiaje ni jambe wa makale. Suna juwa minataka tukinare. Ni wawasha ina mtakubale. Cheki ndena anawasha tukingale. Nada ibo inform nisha sare.
Leni siku na nide ya kutwang. Badala tu unasema tu down. Nasifu dem mwana najua kutwek. Aki twek boy shell anam. Rauka juu custom za kachacha. Nikuperi baka kama gera gefao. Upa upa eh.
Makawa.
Ai upa upa eh.
Makawa.
Ai ama dem wasimame ama wainame.
Ah we wainame.
Ama ngeu sosimame ama wainame.
Ah we wainame.
Nabasi wainame.
Ah wainame.
Basi wainame.
Na kuna vile ntangeza shash. Buda basi na kuna vile nasaka bash. Sauta catch na kuna vile nasaka cash. Nina shaba na kuna vile napina gono. Nada ipaka onda vile nangwa usoko. Super flat na kutakuwa chie ngongo. Nina njugu dula ndula kwa mdo inyawu. Ni undugu mayes unatema gono. Tesa otas chere usingizi wa pono. Foko bas mruro siye nataka pono.
Leni siku na nide ya kutwang. Badala tu unasema tu down. Nasifu dem wana najua kutwek. Aki twek boy shell anama. Rauka juu custom za kachacha. Nikuperi baka kama gira yifao. Upa upa eh.
Makawa.
Kali pa upa eh.
Makawa.
Kali ama dem wasimame ama wainame.
Ah we wainame.
Ama ngeu sosimame ama wainame.
Ah we wainame.
Na basi wainame.
His name is Joe Kassilla.